Flux.
Sijaigongesha, mchezo bado sijaupoteza. Vile nimekuwa nikikusoma, sana fantasize vile naweza kuona. Smell ya perfume yako ni poa, tena dress code yako ni ya power. Ina show features zote uko nazo, unawanda kila mtu anataka pite nazo. Attitude yako vile noma, we seem soft na umesoma. Mbaka mabuda wanatamani, vile wanaweza penya ndani. Ukingara mimi ufue nguo zangu, wana karibu kuchungulia ndio zao. Ukismaila lafu wakulie vako, wana shika dabu, wana tuongo. Kijua vile maze mi ufile, kukata nena rima mechileba. Alafu we mjanja tena, kazi mitani bamba vile jane. Kijua vile maze mi ufile, kukata nena rima mechileba. Alafu we mjanja tena, kazi mitani bamba vile jane.
Umejibeba hata usipunguze, nikiweka hata usiulize, nikigeuza hata usitete, na nikimaliza hata usinilenge. Wewe definition poa mwanamke mjanja, size yake na bado na mateke. Nikakukosa inaweza kuwa blanda, sababu na hofia naweza rudia kuhani.
Attitude yako vile noma, we seem soft na umesoma. Mbaka mabuda wanatamani, vile wanaweza penya ndani.
Ukingara mimi ufue nguo zangu, wana karibu kuchungulia ndio zao. Ukismaila lafu wakulie vako, wana shika dabu, wana tuongo.
Kijua vile maze mi ufile, kukata nina rima mechileba. Alafu we mjanja tena, kazi mitani bamba vile jane. Kijua vile maze mi ufile, kukata nina rima mechileba. Alafu we mjanja tena, kazi mitani bamba vile jane. Kijua vile maze mi ufile, kukata nina rima mechileba. Alafu we mjanja tena, kazi mitani bamba vile jane. Kijua vile maze mi ufile,
Ukatana na dawa mechi. Ngoja, wewe wanza umaze wenda. Hebu tuambiwe.